wanka chogiyo Somaliyo hoydi adanka de soqdi Hala sabanka chogiyo Somaliyo hoydi adanka de soqdi sabaya sidana hayba moye saatana kuy man nafta wa sabaya sidana hayba moye sahar ki challe ada indhi ku sib sabai Wanwai ku sugaya Sahal ki chale aga Undihi ku sibik sadai Wanwai ku sugaya Taruriyo sayo parwaqiyo duluro ku sakimay Sagaliyo taruriyo sayo parwaqiyo duluro ku sakimay Sibik sadai